perfect mix.
Tempo walokufunga na wapasati kwa ulivo kwangu mimi no doubt. Wepesi wa kugo downi wakati unajua paka knockout. Napenda ya sayo sawa, naifana nishere kotofauti, na nimeopo mpaka mauti. Ampua mama walokufanya ukaliawe, sasa wagi bye bye. Mana nakufungulia dunia wa dunia. Mama walokufanya ukaliawe, sasa wagi bye bye. Mana nakufungulia dunia wa dunia. Asa baby nyo forever when I'm me. Baby nyo mini forever when I'm me. Baby ho la 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 la, oh la la la, zima oh la la la, oh la la, zima oh la 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 la, oh la la, baby oh la la la, baby oh la la, oh hey. Kwanza baby unanijua, nishua, bila wewe misi totusua. Mana si kwa haya mapenzi, si kwa haya mahaba. Penzi linakuwa kwa ito, ukinogeshe yo miuno ya baiko. Nesi wendo wangu wandoto, mana pendo linazidi kwa moto. Baby niache nipige mafoto, ila siweki adhara ninisha cha utoto. Natakufata mpaka upoko baby, yani upaka uboko. Walokufanya ukaliawe, sasa wagi bye bye. Mana nakufungulia dunia wa dunia. Asa baby nya me forever when I'm me. Baby nya me forever when I'm me. Baby hula la la la, hula la la, zima hula la la. Zima hula la la la, hula la, baby hula la la, baby hula la. Oh hey, a perfect mix it enough.